the ding dong, baby. Now do the dong, baby.
Abba,
I feel. Can you go Dubai? Tunakula nyama choma, baby. Umeniweza na we, tugaruke na magoma, sheri. Motemana ngae, kama ganja tutachoma, for real. Nitaondoka na we, hata kama ukigoma. Natamani nilewe niondoke na we, ama pema. Utafanya makosa sipondoka na we, ukigoma.
Utafosi utakacho, nakupa wapi mamacho. Wasionoke na we, yako mikato, micholo frani. So, najimaliza mwenyewe. Oh sheri, 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 sheri mutima langa. Oh sheri, 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 sheri mutima langa. Oh sheri, 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 sheri mutima langa. Oh sheri, 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 sheri mutima langa.
Ningekuwa chumbani, ningewewe seka na we. Kwenye sita kwa sita zile purukushani za kuseleleka na we. Kwenye chaki na pita pita
kifuwa ni saa sita, mama sita, baba lita. Ulivo baby face, signora margarita, signorita. Kama picha, tupige kiface.
Mawe ni queen, queen tena ras me. Na umekaki mjin, jin, yani nasty. I find pewe nambaku kwa napkin. Na wudum gum ni tupe kwa dasbin. Nah, nilitaka nkufate nkwambie. Ya kwamba nataka nkwambie. Membamba uyu mkaka mkimbia kone mshamba unenata. Alieka mdananda alechacha.
Utafosi utakacho, nakupa wapi mamacho. Wasionoke na wewe, yako mikato. Micholo frani Picasso, najimaliza mwenyewe. Oh sheri, sheri. Sheri, sheri mutima langa.
Oh sheri, sheri,
sheri mutima langa.
Oh sheri, sheri,
sheri mutima langa.
Oh sheri, sheri,
kunda chane. Sheri mutima langa.
Gala, give me your number, sweetie.
Ni saa sita, mama sita, baba lita. Ulivo baby face, signora margarita, signorita. Kama picha, tupige kiface.
Yeah, yeah. There's a bad man preacher. Bad man. Yeah, bad man preacher.
Abba!
Preacher.